Ajobatic International. Love Omutima Guruma.
Sounds familiar.
Hello, baby, Olimba. Olimba nyo nawe, Olimba. Omutima Guruma nze munda. Ngo wango chari kabalagala. Gona ne gumbalagala. Simanyi nze ona jadi. Wabula waninyambye ye. Oiteo, at least for real. Nzo mutima gunuma. Gunuma nyonze gunuma. Gwagala nze penjagala ye. Oh, baby nze mkwagala ye. Mkwagala jadala ye. Baby nze mkwagala ye. Fukira, chikapo cha jula, njagala kuwa lavu, njakula vinga. Na mtima gwange, lavu, na ere.